sanachi kiko tuna joke na Zack vile Mdavadi nawe tangu laitwa Tom and Jerry. Sure.
Joke shit.
Yeah. Alafu ati Mdavadi anaitwa Japanese name ya Akishiba hasumbui.
Oh, niliona ile ati meet my two brothers, sijui bure na kabisa.
Kabla tuanze show, acha ni kuremind, ingia linebet.com, tumia promo code ekonene, ubaki umepata 100% bonus. Hii bonus inakuja ikiwa tax free na pia winnings zako zinakuja zikiwa tax free. Na of course this Sunday kuna England versus Spain. Mimi ni mse wa England, so na hope kwa England itashinda na odds za England pia ziko juu. Na usisahau, winnings zinakuja zikiwa tax free, and that's on linebet.com. Ekonene. Ekonene.
Ekonene.
Episode 331, kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. And of course, lazima joni anze na nikijisifu. Jo, iki kamtu sorry na Euros, nilipredict kuwa England. Itafika, pale inafaa kufika. Nilipredict England to go all the way, mpaka ishinde. But I don't know. What come predict gani?
Mi kwa nini France.
Yeah,
Ufaransa. I was supporting England. Mm. Simply because niko nataka at least... As long as Saka any
Declan.
Kwa hapo hivyo.
Yeah.
Sikuwa ataka wa blame you for it. Uli check it first. Ata ile game alifunga bao. Alifunga bao. And then my commentators were like, eti Cole Palmer changed the game. Like, no.
Wana kwa gana za ovyo. No.
So, Saka scored.
Yeah. Niko sure ata ile time alicheki Oli Watkins.
Yeah.
Aki score. Because vile Kane alitolewa. Oli Watkins aka ingia nilikuwa like, damn, kitu kienda pena alafu. Oli ya Miss Pena.
Miss Pena, yeah.
Itakuwa ni story tena. Yeah. Wacha Oli ya siku hiyo bao. Damn. Paka ufala saizi kile anasema.
Yeah.
Since ali afanya Arsenal kushinda league, make sure Saka ameshinda kitu jo. Kusaja Oli ndi alienda na league yetu. Nakumbuka?
Yeah.
Vila Stone Villa alituchapa.
Walituchapa,
yeah. Yeah, stories Arsenal zikabaki.
Zikaishia.
Zikabaki. But
yeah, it's interesting. Mi, mkona, yani I'm just hoping wanaweza kudu kitu. Ndiyo hiyo nini watokee. Okay, Nasaka.
Yeah, yeah.
Although roundy Rashford ayuko, sindio?
Yeah, wasoli hata.
Yeah. So but nani Ivan Toni yuko, hajacheza sana.
Yeah.
Ulicheki pena yake.
Eh, yeah, no look. Baka si wali ulicheki nini wali muenjoy. Sky Sports alienda kadu a whole thing na Sky Sports ile alikuwa anafanya vitu.
Yeah.
Like angali, anarusha, ilikuwa hiyo jinga, ati the whatever, anadutu vitu kadhaa bila kuangalia. Ilikuwa very, very interesting.
Ni vile tu, yani, sioni ka attitude yake anaweza nini na ateta, but angekuwa msempoa sana.
Yeah, ule kwa ka backup, wasn't ki bully, yoga, bully. Yeah. But Oli Watkins, yoga ni, nini, Arsenal fan, but niko sure na nezi
mbuza. Aezi.
Kwa tunadit mseka huyo, especially tukiuza, au mtoi anaitwa nani. Kuzum toi, I think it's time to let him go. Nketia.
Nketia.
Nketia and time to come let go. But what happened, remind us, hizi games zote nazicheki kwa GoTV. Kuna hii package inaitwa GoTV Plus, ina go for 999 shillings only. Ama pia ni za tafuta GoTV Max, GoTV Super na GoTV Super Plus. Na hizi zote zina come na the GoTV Stream app. Ilo ni za baki umecheki kwa phone zako. Of course unayona game kwa HD. Euros 2024, Euros ziko GoTV. And talking of watching games, kaa kuna kitu moja ili ni bamba ni iyo saa siku. Arsenali na, si Arsenali, like England inacheza.
Yeah.
Alafu nikaenda Instagram nikaanza tu kucheka cause ya post ya Daddy Owen. So Daddy Owen alikuwa ameandika, sasa ni space nitasikiza ama ni England versus Netherlands nitawatch. Uzuri ni masikio ni mbili, macho ndio moja. Usali ni bamba sana. Kwa sababu wasa wengi haizagi kujoke jia vitu kaa hizo.
Kaa hizo, yeah.
Yeah. But I think kuna zile vitu kishafikisha your 40s, you don't care.
You don't care, yeah.
Yeah, kuna cheki nini. Afu kuna kafala fulani kaka comment, kaka mwambia, jicho ndilo moja. Lafu ya kama.
Kiswahili sana hivyo.
Yeah. Umse ya kama reply, Daddy Owen, ati, oh, asante sana, Mwalimu Mbega. Yeah, so yeah, yeah, ali have fun na ayo sana. So yeah, so finally, unaona nani akichukua?
Ai mazemi awase wananishtua.
Spain.
Sindio? Wanacheza.
Yeah.
Yeah, hii attacking yao ni ni potent sana.
Yeah.
Nani watu sijui.
Yeah, umechikiwa mtu hii jo anaitwa ni nani? Anaitwa Lamine Yamal.
Yamal, eh.
Temo mtu ni mkali.
Mkali.
Yeah.
Kwa 16.
Mm. Ulicheki zile foto zake na Messi?
Yeah, kwa mtoi. Mtoi kabisa.
Yeah, Messi alienda kumuona. Paka niko like, Maradona should have seen me. Like, damn.
Yeah.
Yeah. But, me of course, bado niko na England. I hope England watashinda.
Yeah.
On paper, Spain takes it.
Yeah,
but this is football.
Yeah, anything can happen.
Anything can happen.
Yeah, and pena.
Yeah. Staki ende pena. England, funnily enough, ile squad ule msia kitumia vizuri it beats any team
any team
yeah that's why hata nakunga nikiwachagua kila mtu alikuwa ananicheka na hata wase wa Mike Check nilikuwa na kina Chaxi wananicheka because me kwa na to England like your team on paper kuzangalia ni winners akina Tom Walker like Harry Kane kicked to mabao of course mse wetu anaitwa nani Saka Declan Rice pale kwa midfield yani uko na Trent Alexander-Arnold yuko na Ollie Watkins can score goals.
Akuna.
Tony and his score goals like Foden. Ila team ni
team kali.
Ni team kali jo. So
nimeona tu umse wa Real kuna vile wana try kumu accommodate na nika achezi position. Yeah, I don't know what is going on.
Oh, Bellingham.
Bellingham. Yeah.
Yeah, yeah, but so japia Bellingham ni hiyo like can change the game like
in an instant.
Yeah. So your squad. I don't even know why because what only ni checka. Well, of course the first few games wakacheza vibaya. So pia mimi nilikuwa worried jao.
Yeah.
But I still had that.
Out of all these games wamecheza, I think you are juicing ndio wamecheza. Like ile game unazaona wamecheza game. Hizo zile nimekuwa nabahatisha. This one they actually played.
Yeah. Mm. So hey, wacha tutacheki vile hiyo finali ita happen. Vile tunakumbusha finali itakuwa Sunday, si ndio?
Yep.
Yeah, na vile tunasema finali of course unzaiwachukua Go TV. Wacha sasa tubongeje vitu kadhaa zime happen hapa Kenya. Na of course Kenya tumekuwa in the political mind state.
Yeah.
For
mpaka yani kufanya show imekuwa ngumu
because
you can't read the room. You don't talk about anything else.
Yeah, lazima ubongeje hizo ma politics.
Yeah, yeah.
So of course one of the stories limetokea ni kuna buda fulani mlami alitokea kwa TV akizusha sana. Alikuwa anasema yeye ni moja ya ma investors wa Tatu City. Na akiwapo Tatu City anasema kuna vile wameanza kuextortiwa and the extortion is happening from the governor. And apart from the governor pia ina happen through na mother fulani anaitwa Salome Wainaina ule in the county executive committee member, si ndio? So of course Tatu City nafaa kwa like this ani like city within a nika Silicon Valley flani
ya Kenya.
Yes, so wasome invest kuna fakwa kuna machuo kuna manini kuna nini na nini na according to himself think like anasema so far he employ up to like I don't know significantly exaggerate kwa sababu 30,000 but I think he employ let's say at 1500 let's even work with 1500 but sasa wakaanza kuextortiwa so kuanza kuextortiwa wakaambiwa na a governor kuwa the governor ana need the identification and allocation of 2 acres for the governor's house on zone 54. Acheki. So governor ana dai hao. Alafu setting aside 10 acres for social housing to cater for the casual laborers. Alafu surrender the following for the purpose for public purposes to the county government free of cost. Free of cost, yes. The number one thing is social hall. Hiyo inafaa kupatiwa kwa 2.3 hectares, not even acres. Then health center, 1.93 hectares. Community center, 2.93 hectares. Recreational center, 10 acres for a stadium. Then administration, whatever. So, shida hii kitu ni hii allocation for the 2 acres of the governor's house. This is what he wants. Hizi stories zingine zote ni za kujifanyisha. He's doing this for the people.
For the people, yeah.
And the people are so dumb that utapata wasi watafikiria he's doing it, do it for them. Because hizi stories are ati inu jinga gani, ati social housing for casual laborers. Surrender the following. Free of cost. Unajua, if you're a private investor, hizi story are free of cost ni upuzi.
Yeah.
Yeah, yeah. Because
so, you unachekia ndio kitu nilikuwa na tumekuwa tukidiscuss na sijui na wasi gani.
Yeah.
But there's something we're talking about like history ya gava kusema even creating jobs.
Mm.
Hakuna vile gava inaza create jobs wao wenyewe ku create jobs, right?
Yeah, yeah.
So the only way you do it is by attracting investors wao ndio wata employ watu.
Because
wao wana kama ndio. So ukiona watu kama hao wanaanza kufanya vitu kama hizo si hao si wataishia.
Yeah. Because
at the end of the day they have to look at making profit. Which is wanafanya pia lazima zi make profit. So ukianza kuwa extort hivi mapema before even nini itoke kwa ground
mm.
Mse ata count losses zake na ishie, so who loses?
Yeah, so kitu fani ni yes mm. Unasema like Tatu City is home to over 78 businesses
mm.
Na so far you may create over 15,000 jobs.
Yeah,
yes,
because I think so that's how you create jobs.
Yeah, that's how you create jobs
mm.
So umse alikuwa anataka hizi stories zote, but sasa sinojua inafanya unaanza kufikiria juu yake
mm.
The way we approach politics in Kenya has always been the job for the low lives,
yeah.
Sindio?
Yeah.
So hii raya pia unajua ni low life flani, so huu wa Matangi
yeah.
Kuna mse alikuwa ametweet juu yake because
yeah.
The first time nilisikia juu mse, nilisikia from a certain lawyer
mm.
Kuna lawyer alisema alikuwa na represent like client flani
mm.
Ule alikuwa mpeleka wa Matangi kotini
mm.
Alafu huo client alikuwa na argue how can I be defeated by a dead man, so mm. Ilikuwa election dispute. Hii raya iko na death certificate allegedly, acha tutumie hiyo
mm.
Kuna death certificate, na hii death certificate yake
mm.
iko attached to his former life. So his former life he was a car dealer
mm.
So akiwa car dealer
mm.
alikuwa anajiita Paul Kimani. Alafu sana juanga Kenya vile su try kutafuta the shortcut mm. ya wealth
mm.
So he ended up dealing na cars zimepatikana maybe I think through crime
okay.
So Interpol wakaanza kumtafuta but mm. Interpol wakimtafuta
mm.
walikuwa wanatafuta Paul Kimani.
Mm.
Sindio?
Mm.
So the British High Commission ili dispatch a team of detectives waanze kutafuta ira ya. Alafu in October 2008 mm. ikadedi. Avile ili dedi, they made sure kulikuwa mpaka na obituary kwa gazeti.
Mm.
So vile asa walikuja, walikam Kenya, wakapelekwa kwa gravesite.
Mm.
Wakaona Paul Kimani ali dedi in October 2008, wakasema hii story imeisha, wakafunga hiyo story.
Mm.
So the postmortem report ikakuwa filed in Luton. Alafu ikakuwa umsali die from a heart attack caused by microbe bacterium tuberculosis. Ilichagua mpaka death jo. But sasa sio hiyo songa snitches get stitches. Kuna kamsejo kaka snitch jo. Kaka sema jo kali informa se wa Brito. Kamera haiko alive, ilikuwa May 2021. Kasema umse although he's wanted for theft and fraud, that's why he died
mm.
But he's a respected Kenyan politician seeking to be a governor in one of the counties. Wow. So he time ndio sasa iraya yeah, so iraya hizi enda Brit hata ikiwa president
mm.
I don't know, nezata kujua akikuwa president what will happen because you're wanted in Britain but mm. you're dead.
Yeah, this is that one is tricky because that all three open case
mm.
na tayari this one. Unless yeah. I need new charges.
Mm.
Yeah. Impersonation. Viduka is like, mm. I don't know.
See, how could they?
Identity theft, yeah?
How could they? Just because you change jina yako, it does not mean you're dead. Yeah. And if you're dead, then you've been born again. Yeah, and since you can testify with the crimes you did, yeah. I think, unanini, but ina come back to, kuna majuzi mseflana likuwa me post,
mm.
vile central achukwagi politics seriously.
Yeah.
And I've never taken it that way.
Yeah.
But, in central province, funnily enough, najua yeah. Kikuyus them some of the most educated Kenyans eh?
Mm.
I watch our politics for some of the worst
mm.
amongst them
yeah.
And that's why kuna raya kama wa Matangi kuna mm. raya nyingine inaitwa Wairia
mm.
inakuwaga wa something ni like something like someone does because
yeah.
I try to imagine where Kiambu is yes because this raya ni raya Kiambu
yeah.
Kiambu is basically Nairobi. Try to imagine the amount of decent and educated and qualified Kikuyus walio naishi Kiambu County
mm.
but through them tukatafuta a car dealer and not just a car dealer, a thug car dealer. Now the thug car dealer
yeah.
ameona opportunity ya kuget hao
yeah.
na anataka hao haangali zile jobs zinaenda
kucreatiwa
yeah
ama zile ata destroy. And what's the connection between car dealers and thug car dealers being in politics? I think there's another one also yeah, with the death certificate.
Mm.
Tu yote hapo.
Yeah, kuna kwa kanaela raya death certificate.
Si alikuwa pia ni msema magari.
Eh, alikuwa magari. Wao sikuwa anajua, sikuwa anajua. Yeah. Msema shimo la tayo. Eh, but sasa huyu msee wasio na fakuri actaje kwa sababu juzi nimechekwa sasa wameenda Bomet.
Yeah.
So wameenda kuzusha Bomet. Hiyo ilikuwa on Thursday.
Yeah.
Wasio ameshia Bomet kuzusha. So should the same happen in Kiambu County? Should people demand for this guy to go? Cuz amwezi acha a few people to this nini? Extort investors, that means opportunities inaenda. Nasikia Samsung walikuwa nafaa kukuja, ulisikia hiyo? Yeah, Samsung walikuwa nafaa kukuja time ya Uhuru.
Yeah.
Wakaku extorted, walikuwa wanaenda ku create 10,000 jobs. na Samsung waliambia Uhuru, walikaa chini Uhuru kama tunaenda ku create 10,000 jobs.
No, no, jo, hizo ni jobs.
Mob si, sana.
Yeah, watu kukua mob, ile zinakam na some sort of like training, ile design, hata wase wakirudi, wase wako na knowledge ya kuanzisha vitu zingine hapa. Unacheki vile China, kuna kuwa na iPhone, na wase wanatengeneza iPhone huko kando.
Yes.
Ni through job kaa hizo. Wanakuwa hiyo knowledge. And then hata hii contract ya Samsung ikiisha sasa, they can do their own versions of Samsung in Kenya.
Alafu Kenya pia unajua juu ya black tax.
Yeah.
10,000 jobs means how many lives changed.
Ooh.
Wacheki. Yeah. Like a lot of lives changed. But somehow, Samsung wakaenda po meishia. I think pia ni the first time, I think ilikuwa VW.
Yeah, VW.
Kuna kitu VW wanadu, kuzi kuna haka ka plant kako Thika. But here Thika, it's not as big as what should have been.
Yeah.
So originally kuna kitu walikuwa try kufanya. Ujinga ikakamu wakaenda Rwanda. Wacheki. Na Rwanda henda yo market. And this is where the problem is. Like, this has to end. So, SSG wasewa wakiambua naenda kufanya nini. But according to me, this is the time to make this born again.
Yeah, because saizi kuna hiyo momentum ya kufanya wase wale hawafanyi job.
Yeah.
Kuna watu mpaka wana have kutoka kujitetea. Although kuna wengine wajitetea vijinga, but chikika weo demuenye.
Yeah, mgani?
SSG Karen.
Hey.
Unafaa kujua hiyo jina Karen. Majui kwa associated na vitu za kijinga.
Yes, yes. Uche kila lijitetea?
Eti ya meluzi 10,000.
Instagram followers.
Instagram followers.
Afu usike kile kile alisema.
Uh-huh.
Ati alisema, alisema like local sanitary towels will not be taxed.
Yeah.
So there's no problem na ile tax.
Mm.
I know because I use tampon. So according to yeye, tampon is a local brand. Like ude mpaka na shindo. Alafu unajua yeye ni lawyer.
Yeah.
Yeah. Ushaika chini mpaka kwa shindo. Kwani niko na kuma na sijui? Kwa sito tunajua je tampon si brand. Na yeye ajui tampon si brand.
Ni Thomas. Ile design ya Thomas.
Yeah.
Kwa sisi na yeye tuko na excuse.
Yes.
Tuliisikia kutoka kwa wazazi wetu. Inaitwa Thomas.
Mm. Wewe mwenyewe una stick kila pahali. Na kale ka string kana hang. Samido akidaya na string iko zi. It can't happen today. Alafu bado unatuambia.
Oh shit.
Alafu ni lawyer.
Mm.
So mpaka unashindwa, if you are a lawyer and you are reasoning like this, watu si lawyers wanafaa ku reason aje? Kwa sasa sijui.
Yeah.
Mm.
Damn. Mi hiyo part siko nimesikia.
Yeah, alisema hivyo.
Mi ile after niona hiyo story yake ya Instagram nika switch off.
Oh, kuendelea.
Mm.
Mimi niendelea, niliwatch the whole shit. Akasema watu wali mreport kwa the president, aka Twitter snitches
ya
vitukaya. Alafu akasema tulireport, alafu so I don't know, mi nashindwa na hii certificate yake ya loan, nataka kuiona. Cause naanza kushindwa, cause nikisikia dem kama Faith Odhiambo akiongea. So jole Faith.
Yeah, Faith.
Ukimsikia, you know, like this is a lawyer. Unacheki, like, ana sound. Nika anajua kila anafanya.
Hata si lawyer, kuna ule demu mwingine ule waga visually impaired.
Oh, Crystal Asige.
Yes.
Yeah.
Kuna siku, uyu Karina ametoka tu kuongea hivi. The moment yule demu alitokea, akaanza kuongea, you could see the difference. Like, it was miles apart. Anyway, me...
Jukali pata nini? Unajua saizi hilo degree yake watu wakianza kusema ni STD jo itakuwa sitakuwa like ya mwenye na need to come out kutuambia like alipataje hiyo
law.
Is she playing dumb? Because watu play dumb.
Yeah.
Shatiki kama nani play dumb? Umse itwa nani? Ringtone. Unajua hizi ma kizungu za ringtone waga ni ujinga.
Yura
hene za bonga kizungu mzuri sana.
Yeah.
It takes very good English to own a house in Rwanda without owning a house in Rwanda. Unajua? You know, like it takes, lazima ufike a certain level of.
Yeah.
So, I don't know, I think maybe she's playing dumb because I didn't make any sense. Unajua? Like, you can't be that whatever and then be that dumb at the same time. Like, I don't get.
Also, the other thing, I think I talked about this in another show.
Mm.
Kuna hii, tuna, jana niko na watch BBC asubuhi because time ya breakfast. Walikuwa na elect their new speaker.
Yeah.
So, niko na cheki vile wana conduct parliament yao is similar to how wasewetu wana, it's like wasewetu wana try kukopi hiyo hiyo structure ya UK,
yeah, yeah,
ya parliamentary, right?
Mm.
But the problem ni wana copy the, cause huko na check, they're discussing serious things,
mm,
but they have light moments, yeah, a lot of, yeah, light moments.
Mm.
Ukiangalia huku kwetu ni kama wamecopy the light moments wakaachana na the serious stuff.
Mm.
Alafu the light moments hapa zina carry the whole session. Mm. Wanaweza kuongea the whole session about dem sijui alikuwa amevaaje, which is not what you went there to discuss. Yeah, if somebody, yeah,
you went to make laws.
Yeah, you went to make laws. Ukiona msia amevaa vibaya, ni kitu unafaa kuibring up huko nje mkimalizana.
Yeah.
But while you are there, just ignore it. It's not stopping you from doing your work.
Mm.
But unacheki hapa ni kama wamecopy hiyo part ya the light moments. Zile, cause walikuwa wana make jokes, I say,
mm,
but
yeah, in between, ga, like,
yeah, in between like doing like a serious discussion,
mm,
and then just to break the ice at introduce a card, something to for people to laugh about, and then, mm, anaendelea, mm.
Mm.
But his idea tu niona ni kama wamecopy tu hiyo part half when I stretch,
yeah, yeah,
so the whole session inaweza kukua kuhusu sijui dem alikuwa amekama amevaaje ama ni, mm, babu wino aki insult msee,
mm,
inakuwa the whole, unajua,
yeah, inakuwa gani huo.
Yeah, so I think hiyo pia inaweza kuwa ina play part. So wasio kiingia hapo wanataka ku outdo ya now, like who is going to make the most jokes.
Mm.
Who is going to make the most, you know, watu wacheke.
Yeah. Yeah, so wa Kenya ni watu ajabu sana. But hey, wacha tucheki like what's going to happen, of course, ki come to story wa Matangi. Mm. And I think saizi jia vile Gen Z wanazusha juu ya accountability.
Yeah.
This needs to reach the judiciary.
Mm.
Hizi story za judiciary ku allow someone who's dead to run.
To run.
Achiki. Ku allow mse.
Alidisha mse pia.
Aran.
Aran.
Story za ethics.
Yeah.
Blah, blah, blah. Haziko.
Yeah.
We have like murderers running around mocking Kenyans. Mm. Chiki mse naitua Barasa.
Mm.
Didmas. Akiambia wase, I'm the de facto Gen Z leader. Mm. Nachiki.
Yeah. Like, that's mocking, yeah,
basically. That's mocking people. Like ulichapa mtu risasi, mm, ukahepa to another country, Ruto akashinda ukarudi. And this is the problem pia may have na presidency ya Ruto.
Mm.
Imekuwa as long as you support him,
mm,
uneza, you can get away with any crime.
Yeah.
Saizi umetikiwa msanitwa Farah Malim amekuwa kicked out of Wiper.
Mm.
I won't be surprised kimona State House akishake mkono ya president.
Yeah, president, yeah.
Alafu, because he's going to help the president pass laws, mm-hmm, the president doesn't care. Like, yeah, at some point, you also, as a president, you have to stand for something. Yeah. You have to be like, mm-hmm, I can't shikilia Bible na mkono moja, mm-hmm, na hii mkono ingine. Kuzuchekio story ya Malim, eh?
Yeah. Yeah, angewa 5,000 kids.
Daily.
Daily.
Mm.
Alafu, saizi anajaribu kutuambia, kuna wa Somali walichukua hiyo audio waka rearrange. Hata kama ili rearrange, ni vitu umesema.
Mm.
So the order doesn't matter.
Oh, okay.
Cuz ni vitu ulisema.
Mm.
Afadhali angetuambia eh, hiyo ilikuwa ni AI msana, yeah, kwa sauti yangu.
Mm.
Which AI bado haiwezi translate. Usha try umerecord pod. Yeah. Audio ikatokea vibaya.
Uka try AI. Uka try
na AI.
Sinajua.
Lugha yetu bado haijafika hiyo level. So watu hawezi kutudanganya.
Yeah.
Msana anaongea na accent ya Kisomali.
Mm.
AI ime.
AI use AI range.
So yeah. Usitudanganye, hakuna kitu ilikatwa, hakuna mtu alirearrange speech yako.
Yeah, AI ineza deal na accents mbili, British
na American.
Na American. No. The rest, utashangaa. Of course, ineza deal na Japanese, ineza deal na,
yeah,
haijafika level, ineza deal na Kiswahili.
Yeah.
So Kiswahili ita clean audio yako vizuri
but
kabisa. So unasikia ni sauti yako vizuri, but unasema ni gibberish.
Yeah, hakuna kitu unasema ya maana.
Yeah, unaongea gibberish. So ilikuwa bullshit.
Yeah.
Still to stick na politics, of course, kuna history ya vile Raila, ilikuwa ni on Tuesday, alienda ka meet rais, alafu akaamua niaje.
Wacha tumsalimia.
Wacha tu history ya dialogue. After kutisha tu dialogue waso akakata. Chiki ule Gen Z walikata hiyo story.
Mm.
So ya mwenyaka backtrack.
Mm.
So story nimesikia, I don't know how true this is, but kuna dema anaitwa Pauline Njoroge.
Mm.
Alikuwa ameandika kitu interesting. Alikuwa anasema the president walikuwa amesikizana na Raila. Mm. The reason why Raila alienda hapo na the reason why even wase kama akina nini. The reason why akina even Junet walikuwa hapo,
yeah,
is because they'd been promised like to be ministers, eh?
Mm.
So ilikuwa inaenda kuwa that bullshit of a government of national unity.
Mm.
So in the process kwa happy. So oh, So dem aliandika that if you think you're having a bad day, just remember Ruto, who met Mount Kenya MPs last night and told them he was about to form some sort of government of national unity, which would involve appointing opposition figures into cabinet to cool things down. He said he'd need MPs to go to Mashinani and explain to the people why this move was necessary and promised to facilitate them. In less than 24 hours, Raila, after receiving greetings from his supporters and also meeting young legislators from ODM, has quietly distance himself from that handshake. Then there is Kalonzo, who does not want to hear the word dialogue. In short, Ruto has been thrown back to the drawing board. So
so
it happened.
So could that be the link between ile kitu tuko tunangoja ku watch earlier?
Yeah, ati kitu see your speech yake,
your speech yake.
Yeah, so
be connected,
I think so, but e government of national unity and is a place ndio suso magaraila of course you chapaga cause cook make peace na Uhuru cost him the presidency, cause now shida zote za Uhuru zilirushwa kwake aki make peace na Ruto, shida zote zitende opposition, anaharibia opposition chances zake. I think that's why Kalonzo amestay away, cause ame notice hiyo nini Afrika. Nikumbusha uliche ki post ya Ude manita nani, kuna mtu alishare interview ya Muthoni Drama Queen. Uliona? So kulikuwa Muthoni Drama Queen alikuwa ameenda Spice na alikuwa anasema according to her, the thing that's going to change Kenya ni tukiamua any politician ule amekuwa active in politics for the past 60 years asiendelee past 2027. We just get a whole new breed. And you know that would actually work. It's impossible to execute.
Yeah.
But that would work.
So inaweza kuwa poa. The only thing najua hapo itakuwa maybe a disadvantage kiasi ni watu wengi watakuwa cause so far hata ukiangalia vile Ruto ana operate nikaju vile presidency inafaa ku nini, so kuna watu wengi wale watakuwa na inaitwaje experience. So sijui mali watatoa unless wasome watu watumie ile akili wametoa chuo kusomea vile hizi vitu zote zinafaa ku work, legislature, judiciary nini ndio wajue how it operates. Kuna vitu zinafanyika unaona kabisa tu ni guesswork, wajue kitu
cause
so watu imagine wase wa young sasa wale hawajakuwa kwa politics hii time yote, which is double edged sword. Inaweza kuwa poa na ni mbaya
cause pia juu
poa hawajui vile kuiba. Unajua cause wale wase wamekuwa hapo for hii miaka yote
wanajua
all the panya roots,
where
all the bodies are hit anyway.
So you know nini na happen alafu of course majuzi nimecheka ulicheki vile raya zilisema kulikuwa na list iliandikwa, sijui kwa uliona at politicians we don't want to see after 2027. So kulikuwa na Ruto, Gashagwa, number 3 ilikuwa Raila, Kalonzo, alafu I think nini alafu hapo mwisho Tom and Jerry. Ulicheki?
Zi.
Yeah, unajua Tom and Jerry ni nani? Wetangula na Mdavadi. Raya wa enjoy ati. Ati hawa kishashiba asumbui. Hizo rambilo waga.
Uzi kishashiba za.
Yeah, wanachukulua kama clowns. Juka ujua gavle. They are taken as clowns, like you stand for nothing.
Yeah.
Zero cojones. Wanaitua Tom and Jerry. Ayo. Go listen ilicheka.
Hiyo ni kali.
So kitu reason mfanya ni kabonga juu story ni raya enye ni tuwa Mdavadi kuinatoa speech. Alafu kusama our young people have called us out with a particularly strong message that they are not feeling us. Feeling us. Yes.
Think I'm feeling you.
Yeah. Tom and Jerry.
Tom and Jerry ameingia lugha za Gen Z.
Yeah.
And he was studying hard.
Sido na cheki jo. Tom and Jerry jo. But asa wawili jo. Akuzata ikona jina ingine hapo ni? Ati ilikuwa hii ilikuwa ya Mudavadi. Ati jina yake ya Kijapanese uliona? Ati Akishiba hasumbui. Na ni ukweli umeona hasumbui. Gashagwa ndio bado anasumbua.
Yeah.
Wow. But hasumbui.
Akishiba hasumbui.
But wacha check TZ politics kidogo. So niko na check politics za TZ. Of course kuna Freeman Mbowe. So Freeman alikuwa ule msel kwa amerushwa ndani na Magufuli.
Magufuli.
Na Magufuli alikuwa accused of terrorism. So akakuwa freed 7 months after, alika jela for 7 months because he really did yapa in between. Of course niko sure libambika sana because imenikumbusha Koigi. Sijuko lo chekile Koigi. Koigi alikuwa anasema anajua Koigi alikuwa jela 1978. Alikuwa amerushwa jela na Kenyatta.
Na Kenyatta.
So ati vile really did jolly celebrate. Vile dead. So niko sure Freeman ali celebrate vile ila Riley dead. But sasa alikuwa na bonga juu ya the fact that alikuwa wali after toke jela wali meet na Samia. Samia akamwambia the politics these are abductions and what is itaisha. But sasa kuna raia anaitwa Edgar Mwakileba kitu kama hiyo ilishikwa na ikaabductiwa na ikarushwa kwa forest kachapwa risasi but haiku dead. So yeah, unachekia je politics at ized? Is there hope?
I think
CCM kutoka.
CCM kutoka itakuwa ngumu. Wako na roots killer, yani itakuwa ngumu. But I think after country's mob kuona what Gen Z can do.
Yeah.
I think a lot of other countries zitaanza ku follow suit. Najua nimeona Museveni akiona.
Yeah, also UG.
UG don't try that shit over here. But I think TZ pia they are closer to trying to either it happen organically without any violence ile design to leadership it realize enye we're living in different times things have to change ama itatokea hiyo time ya hiyo nini ya violence sasa cause sawa watu wa TZ wamekuwa wamekuwa kiangalia vile Kenya nafanya. Of course kitambo alikuwa ametulia sana but hata hiyo time ya Magufuli uliona kulikuwa kuna a bit of chaos especially Arusha places kama hizo wale waseni kawa wamechanuka zaidi kushinda places zingine. Unajua Arusha watu wamechanuka kushinda hata da
okay
da wagatuni
amani proximity to Kenya ama zi
one ni proximity to Kenya number two ni sea place da ni place ya tuseme ndio ni capital city but wase wengi waocha wanakam da kutafuta better life. So unacheki kuna hiyo influx ya wase wametoka ocha wako na hiyo mentality ya ocha. Wale wase wakiona unacheki hapa hivi sisi tuko na makarao alafu tuko na KDF alafu kuna wale wase wa cattle rustling au ndio wase sisi tumeogopa si ndio ni makarao TZ kuna kwaga na mgambo mgambo ni maochi au watu wanaweza kukushtua mgambo. Yani anyone amevaa uniform TZ haufai ku disrespect you. As in watu wame grow up na hiyo mentality ya anyone with a uniform is supposed to be put like on a different
level.
So hiyo woga kitambo ilikuwa squeeze imeanza kupungua. Squeeze hata makarao wanaweza unajua unaweza kimbishwa kiasi but kitambo usikie tu mtu ame yani ukisikia tu hiyo jina polisi kawa wewe ni mtz you go hide.
Na pizi mahochi ni askari
huku ni askari kule ni mgambo
oh mgambo okay
mgambo anakuja mimi kazini yangu alishikwa na mgambo na akapelekwa kwa cell alikaa huko for almost a year and some change
Mr. Mahochi walikuwa wamekosana jioni
so basically kuzangu alikuwa anaishi Arusha so akatoka Arusha akaenda Moshi for I think alikuwa ameenda ku visit Granumbuyu on the same day amefika kukatokea mse amefanya like some violent robbery nikame
I think kuna chat
nikupatia hiyo story.
Yeah.
So since he was the new guy in town he was the only suspect so ajui nini na yeye amelala usiku anasikia tu mlango zinavunjwa amechukuliwa ni nini eti sijui so and so ameibiwa na wewe
ndio ameibiwa iko ili dead
zii yako ame dead
na kwa nini hezi ainge testify that
so sijui nini ili happen msee akaenda cell for like the longest now the person we suspected was another cousin where now he went to sleep you get mali kuzali enda kulala kuna kazini yetu mwingine ambaye yeye ndio most likely kama kuna kitu kikaa hiyo imehappen
yeye ndio amefight
because true we don't trust him that much but so vile alishikwa mazee ili take long uncle yangu akitry ku explain yao asiye yani by the time walikuja ku realize okay fine si wewe he had already spent like months and months in jail.
Alafu shida waga like mtu ambaye tu sorry hata wambwage sorry na kwamba tu you are free you're supposed to pick
sa,
up
hey, so ndio to tie it up to the nini when he was picked up he wasn't picked up by the police ni wanamgambo. They came like 5 of them no weapons no nothing juu mgambo except wale waga wana guard banks hawana weapons hawana guns so the only weapons ni rungu but sa wakiwakawa tano of course watakuwa overpower.
Yeah.
Now the fact that we have a uniform, the rest of the villagers wanaogopa.
Wanaogopa eh. So
mgambo amekuja so.
In sports.
Bet on sports with Lime Bets.
So vile una check just team imepotea alafu vile imerudi tukashindwa who's this.
ghost mazinga ombwe hapo
masaidi sasa vile masies washakuwa fired kuna watu inasemekana wame miss na kuna watu wame dead so what's the way forward so kuna boy anaitwa Issa Osman Guyo missing Nura Abdi missing Steven Kigathe missing na Lewis Ngunyi missing alafu kuna of course Denzel Omondi body was found in a dam in Juja dam. So what needs to happen, like is firing these people enough?
I don't think so.
Ile shida iko off the same people who will be doing like the investigation to like actually get to the bottom of this bado ni hao ni ile kutuma fisi ende kachunge kondoo. So I don't know, unless now we start looking for independent you know,
people
from,
to
from outside. Ile designer kumbuka ile time ya Moi kuna kamlami fulani alidisho. And then a whole nini from outside had to be like commissioned to do.
Oh, so Julie Ward?
Yeah, something like that.
Because Julie Ward na Julie did shagwa na mtoyo wa Moi. Alidishagwa na mtoyo wa Moi. Yes, I'm joking story. Alidishagwa one of Moi's sons, and then you remember Moi was the president. That's why he was able to cover it up. So this dude raped her and then killed her. Let me see.
Yeah,
some come to just story.
The only thing I know about that case is the fact that now we had like investigations was nafanywa na watu kutoka nje. I remember.
Yeah. So Odem alikuwa she was 28 years old. And so nini the Daily Mail is a father of murdered British tourist Julie Ward 28 vows to continue her father's fight to pin murder has vowed to continue their parents tireless work to pin the murder on Jonathan Moi. Yeah, so Joy Kim said kilikuwa like it happened 1988 the dad was still a dictator. So unaona dem naambia my father is the president I want to fuck you dem ko like fuck you alafu na
ako so, like bado but damn
yeah so he raped her and but falanya ilisha dead so hakuna kitu yote inaweza happen yeah like Jonathan also died so of course he got away with it
crazy times
so
like
so
uko enye vile pasaris alikuwa anasema as much as she's dumb like everyone she was trying to make all of us look like we all have blood on our hands but like ni our see
yeah udema sana hiyo
unajua by the pasaris amekuwa akisema some shit niko tu like unaona venye unenanga bash like mko na crowd maybe wase wamegather alafu kuna msi ana rende yake so kazi ni kukuja hapo anaona wewe na Zack mnabonga anakuja wallahi hata mimi alafu anaenda pale place ingine guy unakumbuka yani ni ule msee wa kujipox kila mali cuz who the fuck asked you to speak for the fucking president. She's almost acting like a side chick ama sijui nini whatever personal things that they would have unaona the way you defend your man like mpatie ni time it's like bruh. But any time kwanza ile time alisema Ruto overpromised ati kuna venye unajua unaweza overpromise alafu unakuja you find out it's not as easy as you thought. What the fuck,
why did
bro?
You overpromise in the first place.
Yo, that woman is very fucking annoying.
I'm just happy that you know tunaona vitu zinaendelea
in real time.
Maybe not like as much that. As would want it to happen
but
something is happening.
This
is the reason why kuna wasa wamekuwa kini enjoy ati nimekuwa nimelipwa cause I've been saying wacha tusikue pia tunaenda kila siku kwa streets.
Yeah.
So saizi vile vitu zime happen hivyo, he's fired all these people. Yeah?
Yeah.
Kuna sa kwa nataka next week on Tuesday to protest. Let's not protest on that day. Mm-hmm. Macheki. Let's leave other people. Like, wanchiki kama vile watu wa health walikuwa na protest.
Mm.
Alafu engineers walikuwa nataka protest. Wacha tuwachie engineers. Mm. Wacha tuwachie. So tunai change pole pole. Mm. Isikue kila kitu. Because he's done something that's never been done.
Mm.
Najua like Musa Maga, at some point you have to give someone some level of credit.
Mm-hmm.
So ame...
tuampatia kapas.
Yes, ali reject finance bill. I'm fire all cabinet secretaries. Now let's wait for him to fire the IG and for all the cops who killed innocent people to be prosecuted. Yeah, you see?
That's fine.
And if that happens, tunakupatia, because things are changing. Unajua, hizi vitu, ni kama vile tulianza kuenjoy Moi. It was not, haikuwa kitu ya kawaida. It happened kakuwa normal. The same way even the police will become independent slowly.
Mm.
Itakami happen. Huu moja ameshikwa, amekuwa charged na murder za protesters. So because of that, hao wengine watakuwa very careful with murdering people.
Mm.
Before you know it, the system changes. Mm. Now inafika time, by the time to Gen Alpha tunafika, hakuna tear gas, hakuna anything. You see, so everything has to change pole pole. Because talking of that, mlichekio story ya Uganda, a 24-year-old has been jailed for six years for insulting Museveni on TikTok.
Bro.
Museveni and the first family.
Yeah. Okay.
You know what we, when so we
before
talk about...
So before Tupangaji wapo, fuck Museveni, fuck the first family of Uganda. we do this on behalf of all
on behalf of all Ugandans.
Yes. Who can do that? Mm. That's crazy business. Ju, enye, kama ingekuwa mse, ako super sensitive evil.
Mm-hmm.
I mean, to a certain extent, Ruto has been. Mm. That's why wase wamekuwa kidropiwa. Mm. But like, we still have freedom of speech. Ju, mse, amekula blows.
Yeah, yeah,
like he has been insulted even on that space.
Yeah.
Like akukwa na kutulia. The fact that this is happening Kwanzaa 2024 is crazy. Yeah.
Umse unajua Museveni, I think on the second day, like when vile wase waliingia parliament, I think the next day alianza kuona was Ugandans.
Msijaribu like,
don't think you can do this Kenyan shit.
Kai.
Yeah.
Ana hiyo raya.
Umse mazeni. Yani,
yule raia unajua mimi anaonaga wa Uganda pia wako serious. Mika ni ule nani anaitwa vice president. Ule mother.
Yeah.
So jira hiki daddy yani anaenda president. Unajua itachukua time. They wouldn't want her to be president, but she end up as president. Mimi naweza sema this dude is over 80 right now. Loud noises can make him have a heart attack. Just knock a few doors. Yo, punk!
Oh, evil people are in animal.
That's the thing. Hey,
na kita kwa corridor ko, Bobby Wine is coming. Shtuwa ira yamba ki dead ijo.
Animal, lakini aki ni sad though. 24.
For 6 years.
Hey, ujitengeneze uji yake akikam Kenya. Ama travel mali yo.
Hey, travel na cho.
Hey, travel na cho.
Seriously?
Yeah. Like, that's how paranoid that is.
Yeah, because he needs to be honest with
him. But that's
the equalizer. He's still dying. That's the thing. Bado ata dead tu na Uganda ata achili. Asiati ataenda nao mahali. But man, mtu hiko ni awezi seek asylum or something.
Saubaya, unapata maybe ashashikwa. So...
But hii pia inakamigi tule story musema. Ujo shida Afrika ni watu expect igizi raya zinini. Watu Uganda tu wanafaa kuthink of ways of that.
Yeah.
Like just shtua this dude kidogo. Make sure his heart is working at 100%. Just let him die of natural causes.
Hey.
The more unazeka, the more you can't handle a lot. It's like a kid. A kid can't handle loud noises.
Mm.
It's the cycle of life. Yeah. So the older you get, the same thing that used to.
Chafto kibalo mtu kikubwa. Usini kwa nyumba yake.
Ama tatu ule driver wa nini? Udriver wa... wake wasebo anapiga emergency braking ina ijuani ila ene na belt kirudi hivi. Oh, he's gone.
Wala sabanya hivyo alafu aseme the driver was driving sijui nini.
I think people are even scared of like the fact that his kid might be next and he's even dumb.
Ule alikuwa anasema ati he wants to occupy Kenya ama kuna tweet flani alikuwa ameandika ngao huko. Sijui atakuja Kenya kuduni. Mbaka wa Kenya kama oya. Huku si kwenyu. But yo.
Saka mseka alikuwa anasema hivyo because you can grow up Westlands.
Nairobi, yani. Huku kumejandizi, huku kumejandizi, yani barabara ndio hii. So for someone to feel safe, hizi zote lazima ziwe kwa chini.
Lazima zitoke, manze anyone chini. Could be in there.
Yuko kwa ni president.
Yo. Yo.
But Kenya pia. Kenya pia lakini tunanibamba. Because hii freedom of expression yetu pia tunaimiss you see.
Ni crazy.
Umechekio nini? Like, I don't think... umeyona hiyo.
Nini?
Yeah.
Oh, amezidi, amenazidi. By the
Kenyans, tuko na za ovyo. Like, we try kumajinjo. Alafu, munaita dota hata wigiji.
Kali.
Like, damn. Like, freedom of expression. Alafu, it's just in Kenya. Like, in TZ, there's an artist who was jailed last week for 2 years. Ama fine ya... Ilikuwa 2 years ama fine ya $2,000. And that's what? For alichoma nini? Alichoma picha ya Samia Suluhu.
Yeah.
Yeah, alichoma picha ya Samia Suluhu.
Yeah, like, TZ Badol.
So jailed for what? Treason?
Yeah, for disrespecting the highest office in the...
TZ, ndio nilikuwa nakwambia, anyone with a uniform even, au mgambo,
yeah,
ukimchapa, si hata makaraundi watakukujia. Wale raia wako around, ndio wataku... Unajua?
So like Ian angeza ku survive your street fights.
Angeweza.
Ata angejaribu in the first place.
I'm telling you huko bado tuko nyuma. Ni home.
It's neo-colonialism, I swear.
I love my country but tuko nyuma huko.
Kai, that's modern day colonialism. Yeah, like Kenya, because what the fuck?
Kenya tukiangalia hizi countries kwa around ni serious. Hata mimi nikumbusha joke ya nani? I think ilikuwa what's his name? Ilikuwa Ferdinand Omondi, the journalist. Alikuwa anasema alienda Ghana. Alafu akipita akistampiwa homse akimstampia akamwambia, oh, you're from Kenya, so you guys are protesting, eh? Okay. Alafu akiingia akamwambia, keep protesting, because that's how much it's inspired the whole of Africa.
Yeah. That's facts, like, yo.
Africa haamini. Like, damn, asi.
Like, walisema, you are crazy.
Yeah, like, tulisema, eko, nah, and things are changing. Yeah. So, like, the whole of Africa, yeah, ni hivo.
Guys are actually, like, putting eyes, because I think it all seemed like hot air. Mm. Like, okay, saa, si mnonge social media na mmezoe ya kuonge ya social. Yeah. So now,
what can come of it?
Yeah, like,
from us.
Yeah. Like, awa nongianga tu, lakini, you know, Kenyans, they forget, but this time, wase wamekata kusahau.
Kenya is the capital of Africa.
Nigerians are planning their protests. Our Ghanaians pia.
Take kale kanini. Kata dedi jo. Kale ka president. Tinubu. Wanda kunimitu. Kai, Tinubu. Tinubu.
Atako watu wakati.
Yeah. Ata nini. So I think with such old presidents. Yeah. Ucheka ule president wa nini. Kuna president wa Africa. I think ilikuwa Cameroon. Ula hako anajua place yuko. I think he's like 97 years old. He has dementia. Yeah. Just bang a few doors till this motherfucker goes.
Kuna mwingine mpaka alikuwa shot on himself. Brav. Peed.
Something. Yeah. Yeah, shit. Aiko asana enjoy Biden.
Biden.
An African president.
Oh, hiyo ilikuwa nani? Hiyo ilisemekana ni kuna swali sema it was photoshopped but it was Salva Kiir. Salva Kiir wani afu inasemekana the journalist who took the photo died. Okay. I don't know how true that was but ilikuwa like he has some condition. So your condition in affect nini? Pee. Kuna hizo I think I don't know if it's diabetes but there's a condition where you can't control your pee.
Oh, yeah.
Yeah, so of course such a condition can happen to anyone but at least mvalishe diaper or anything or but now they whatever so I don't know how true your yake ilikuwa but so nini kuna watu wameka picha mafala wali nini wajo walikuwa fired hapa Kenya kuna nani tena kuna Ezekiel Machogu education that one I also don't think we are going to miss them Alice Wahome mnakumbuka Alice Wahome that unule like during the 2017 election alikuwa hapo alishikaga juu kama mtu ka IBC akagambia unajua mimi najua janyako ni wale impunity Jogona Ndongo alikuwa wa finance ameishia. So a bunch of these people have gone.
Mna filaje about Mudavadi Kubaki, Madivi.
Mudavadi, it's one of those funny stories because the mwangalega Mudavadi ni kuna he's been lied to that he controls, he has a stake in Luya politics, but I don't think he has.
Sidhani.
Like saizi, if there was an election in Luya land, Mudavadi versus Raila, who wins?
Ni Rao, I swear.
Like, hii Raya, so nchiki, luko tunajoke na Zach vile, Mudavadi na Wetangula itwa Tom and Jerry.
Tom and Jerry.
Shana.
Jio Kishiba.
Yeah. Alafu ati Mudavadi anaitwa Japanese name ni Akishiba Hasumbui.
Oh, niliona ila ati meet my two brothers, sijui bure na kabisa.
Yeah, ni enjoyiwa.
Yo, Kenya, baby. As much as to be quadruki fight, the humor that has come out of this shit.
Yeah,
super fun.
Yeah. Imekuwa a very busy time. But it may inspire like a lot
of other countries. Yeah. No, it is said soon. I'm praying soon.
Mm-hmm.
But let me not say so much because I'm going there soon.
Where? Yeah. Tunataka urudi.
Yeah.
Usi ufike hivi tu kwa airport. Alilandivi.
But kuna visanga mob zile just into. The other day they found out their cameras in toilets.
Yeah, nilicheki nini? Nilicheki yo story ya ilikuwa Mswatiz
anaenda choo huko
Saudi Arabia.
Uarabuni. Unajua huko hata Uarabuni. Aliingia chooni
akafanya ponyeto. Anitaka ponyeto.
Haya.
Wanted to rub one.
Alafu
kabla malize jo alisikia.
Eh, haram.
Haya.
Ikabidi jo?
Ikabidi.
Unatoka kaza.
Alafu najua shida dekio gani. Taibu ko indenja hivyo zaka. Haitarudi chini immediately. Hojele taibu nataka irudi chini. Utapatwa na evidence dai. Literally,
like, uliko na jaribu fanya nini akule, but wako like, mbana, aki.
Like, you? That's one thing, madam, I'm juagi.
Like, oh, the thief
never does what you want,
to do.
Like, when you want it to sleep immediately, itakuwa zi. Ukiambia, amka haraka.
Iko zi. No wonder mnashinda ngamkisa mati, there's two heads. Kila head. Kila head. Kila head.
Like, I think it takes a special sort of person ku jack off in an Arab country like, like Saudi Arabia, akina Dubai, mizo place zi. I'm just coming with a dick full of nuts narudi nao Kenya. No. Hey, those countries are different.
Man. Yo, yeah. For real.
Yeah, unzapadapo juu kwa Casey, you're the one who caused the floods in Dubai. Ukwele, taikuliko nile.
Kuna floods,
ati nini? It was the most bullshit thing, but there's a time there was this fake letter going around at KU waliambiwa to stop jacking off kwa bathrooms because you are clogging
the system.
The system. Which makes no sense because ni new dissolver.
No, it's not.
See, like if it's many of you.
Let me put you on game. So a lot of these people who do it in those places don't have the right, you don't have tissue to clean yourself, you understand, so they end up using either their socks or whatever.
Okay, but ya KU vile kuna semekana ilikuwa literally because ilikuwa kwa shower, unajua kusema kwa room it makes sense, but kwa shower hujaenda pale na socks, si ni wewe na sabuni yako, alafu you spill your shit. Yeah, ilikuwa hiyo. So ilikuwa Raza KU zikatokea siku dogo. This is a lie. You don't need to tell us. We know.
You're falling for the
manze. It doesn't need to be addressed. Yeah.
Oh, I'm going crazy. Because what one, a lot of families in the States wanna complain when they have teenage boys in the house.
Yeah.
Their toilets are always like clogged.
Clogged.
Because the kids will do that and then they'll find whatever they can find to make themselves. And then they don't want
your evidence
on a tupo kwa choo.
Yeah.
Zinaenda up.
Mtu anafaa kufanya hiyo shughuli kama tools of trade.
Tools of trade tu ni a dry hand. Karakarak. Hakuna. Let the seed disappear.
Let it disappear. Kuna wase waga tu, like, I don't know, guys are just... Mkua sikiza podcast wase wakiongea. You know, there's like, to some people, there's like a jack-off etiquette. So kuna wale wanasema, you can't jack-off while standing up. kuna wale wanasema lazima sijui akwe sehemu gani, kuna mse anasema lazima kwa shower, wengine wanasema mazee kwanza shower is the worst, don't do because unaweza teleza
uanguke uumie manzee
because you know your feet get weak
kwa sababu tuna konga.
Yeah, una sleep on your own
tears. Kwa kata umweza hard dick, man.
Hapo yeza kwa nini? Yeza kwa interesting, because you denied them life, then they take your life. Eh?
Yeah.
Oh, yeah. Yeah. Oh, cool. But still talking of Gulf countries, tukimalizia. Tiki story ati 316 Kenyans have died in Gulf states in the past 2 years.
You?
Izo ma countries za Warabuni.
316?
Yes, 316 people.
Wanambia Ruto. Acha kutuambia unatutafutia job hizi countries, unatutafutia job Germany. Unataka hizo job hapa.
Yes.
Cuz hapa hivi I know what I'm dealing with. As much as inaweza kuwa dangerous,
ni home,
I know what I'm dealing with. Huko hivyo mazeni kwa wenyewe.
Anything can happen.
Kuna video nimekuwa nikiona mazee za tutoi tunachapa house girl yangu, but she can't do anything. Tunamrukia kwa shingo mazee yuko.
Alafu you mean be a very interesting thing. Kuna mse nilikuwa nili host hapa. So he's a beautician in Dubai. Na alikuwa anasema the way the culture is, Arab culture iko, a son is allowed to discipline the mother.
Yo?
Sikia hiyo. Son, you could allowed to discipline the mother. So this guy was giving me a story of how ashaikuwa kwa ndege. Ujiliku kwa ndege as an African man. Then this kid just woke up and started smacking the mother. Pap, and I'm sitting my coffee. Paku boy akasema zi. Alisema cause flight iko inakuja Kenya. Of course ingekuwa inaenda Warabuni. There's nothing he would have done. But since the flight was coming to Kenya, he was like, Z, I'm not going to allow you to beat your mom. He ended up stopping the kid. But kids are allowed to beat their mothers. That's like, how messed up is that? Your culture in Akwaga, because as long as you're going to day key, uko
hivi. You're superior.
Yeah.
The chauvinism. That's misogyny of the highest.
Mtu yana smack mother kezo. Because me, if there's one person I'd never smack in this world, it's my mother.
Seriously.
Najua imuso maga, ya Buddha ilikuwa debatable. Ngumi is a fly. You understand? Kuna ile, but your mom, there's a way tuli reziwa, tukijua kama mother zetu. Kuna shindua, So mtu ya likuwa anachapa mother ke. So mnacheki?
That's...
Afu ndege. So what do they do in private?
Imagine in private.
In private
or in the own land. So kama anaweza kuwa na nguvu ya kufanya hivyo kwa ndege that's coming into a different country.
Yeah.
Unaweza imagine in public spaces manze. Unapata tu mse anapigana na madhake. Na wase tu wako it happens this is normal. Unaweza
kanyagwa si kwa ubaya.
Yeah, wallahi that's fucked up.
Ile sijui utafunzwa na ulimwengu utakuwa wewe. Ulimwengu utakuwa hapo.
That's crazy business. But pressure yendele.
316 people or dead. So na president anatuambia tuende hizi country.
I will see.
So what happened?
Niliona nini unless that was a doctored video ama ni ya kitambo. Pia huko hivyo workers walikuwa wameenda demonstrations kwa nini kwa the embassy, the Kenyan embassy in one of those Arab countries. I can't verify if it was true. Ni vitu unajua squeeze mazee TikTok pia imeja na vitu unafikiri ni za jana kumbe ni kitu ile happened 2 years ago.
The algo is all over the place. Me TikTok at English.
Kuna wa mother alikuwa ameenda sijui the Kenyan embassy in one of those countries.
Walikuwa wana protest living conditions and stuff. Because enyewe, even when they go out there, unajua, they usually try to say, oh, Habibti, come to Dubai. But people are not living the best, to be honest. It's not ati kila mse ako na job fiti.
Because I was seeing even the country that hosted the World Cup, NATO,
Qatar.
The way they portray that country is everything is perfect. And then later you come to find out there are some other ghetto.
Shenanigans.
Especially kwanza ukiona hii ngozi yetu.
Ukiona hii ngozi.
First of all, waga, they don't respect your life. Alafu, but still, unapata, iso Qatar na UAE, those ones are good. By the time tunaanza kubonga juu Saudi.
Saudi, yeah.
Saudi. Huko. Huko sasa ndio utajua ujui. By the time tunaingia kina Kuwait. Kuna nini hicho. But kwa wasa wanataka kufuatilia story ya nini wasa wanataka kusikia story ya vile mother alikuwa anachapa nini wanatafuta episode ya msanii anaitwa Madina
mm.
So Madina ndiye alikuwa anapatia story jo ati mtu hicho alikuwa ana smack mother yake jo like pa 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 in public
crazy
so you can try and imagine what nini eh alafu tukimalizia what are you watching mna watch nini on TV jo
sheesh
to be honest saizi sikuwa na kitu yote nimeanza ku watch tena 24
mm. Yeah, 24. Yeah, umeboeka.
Kwa ajili ya Buda. Zii ni Buda.
Yeah, oh, okay, okay.
So,
okay.
Everything na try kuweka, msaizi watch. Juu ya language. Paka ni mwambe, we, itabidi utulie, squeeze him, ndiko watu ongea.
Wanaongea hivi.
Oh, kisikia fuck shit.
Hey, oh. I was like, ah.
Okay.
Jogi siji nyanya.
Haiwezi.
Oh. Nambia sasa nitako, ni nini tutaona.
Tutaona nini kwenye.
Nakumbuka, kuna time, ile time niko nime, nini, DSTV stream.
Mm.
Mika discover show fulani alikuwa ame like najita Njoro wa Uber. Mm. But I found it on nini season 12 or some shit.
Na kumbuka kusema story.
I want to go back to DSTV.
So nime try hakuna iko tu hiyo season 1.
Cuz nini iko kwa Showmax iko. Yeah. Showmax you can start from. Yeah.
So hiyo ndio kitu yeye ame like. So pata kitu naweza mtupia mahali kitu ana like nimweke monitor huko hivyo. Then I can watch my show.
No, okay.
But hizi zingine zote nikitry ku watch
Me by this.
Unless kuna meme is technical ka nini ile ile burunga kina hii ya mafia.
Sopranos.
Not Sopranos. The movie not Casino, the other one.
Heat.
Kuna hii ah
okay. But see Scarface.
See Scarface. Kuna hii movie as Goodfellas.
Eh. Oh, okay.
Ah. God
damn it. Apo ndio nilimesa kabisa. I think so from there, everything now started. It's like, hey, kwani hao lazima waongee hivi?
Yeah. Oh, shit. Okay.
Inakuanga hivyo. Itabidi amekubali tu yani.
Itabidi amekubali. So after nipatie kitu ya quote, at least sometimes aku kunini. Because the shows that mesikia watu wakiongelelea juu yake, ziko nini mingi, ziko Apple TV.
Oh, okay. Because
yeah.
Me, the kitu reason mefana ni kwa uliza ni kuna isho napenda sana into The Boys.
Mm.
So The Boys is ni kama kumok superheroes, yes? But now, the main, like one of the main actors, a guy that I love the most, yani, because of the way he's a good actor. Like, I hate the character, but I love the acting. So the character name is anaitwa Homelander. So Homelander is the same guy who acted Banshee. So Banshee alikuwa Lucas Hood. Uli watch Banshee? The guy who alikuwa mehepa, akakama katika someone else's identity.
Mm. Yeah.
So this dude, amenyoa tu ndevu, I've never noticed, I've watched this thing for five, like this is the fourth season. Kwa the fourth season, ndio by accident nachiki, msanii anaitwa Anthony Starr. Alafu, nashindwa hii jina Anthony Starr nishaiona gapi. Nikai Google. Then atiki Banshee, it's the same guy. Like this guy is an actor. Like Anthony Starr. Mpaka kuna msemoja alikuwa anasema that this guy just needs a good script. He just needs a good script. So,
my
so
agents wake kwenye wafanyi kazi. My agents wake. He's supposed to have like agents.
No, he's like the Boys is one of the most successful TV shows right now. So his agents are working. It's just that he's such a good actor that I could not relate that the guy who acted this is the same guy as this. Because as a superhero, he's an asshole. Such an asshole like akikuja hapa, alafu tuanze tunabonga naye tunamu interview. Alafu ikuwe like umefanya kitu akakwambia stop. The next thing itakuwa amekukata kichwa. Afu endele. He's nirasa hivo. Like,
yo!
Homse wengia kwa scene, unashtuka. Because you don't know what he's going to do. And
the boys, kudedisha.
Yeah? Yeah, the boys. I'm watching The Boys.
They was
crazy.
Is it very violent? Because I remember it's kuna kitu ulikuwa.
Violent. And apart from violent, it's crazy. You never know what's going to happen.
Because I think kuna kitu ulinionyesha. Kitambo, nikiisha. Nika try to watch.
Yes.
Eyo violence.
So, yeah. Skia hii. Ruby. See, Ruby, skia hii. So there's a scene that starts, I think in season 3, two gay dudes. So these gay dudes, one dude and is a shrink. Sindio?
Yeah,
I think that was the one.
So ana shrink, alafu uboy mina mwambia, since ume shrink nataka kusikia, utamu ingia kwa deiki. So ira ena ingia kwa deiki. Wehasa shida ikiwa ndani, ika sneeze.
Oh God.
So vila li sneeze, umse wengina kalipuka. Because when he sneezes, he has to go back to normal size.
Oh my God.
Like that show is crazy. You never know what to expect.
I want to see that.
Into The Boys.
Yeah, that's the one.
You are lucky. You have like three full seasons. plus I think hii ingine kuna 5 episodes season 4 alafu you have a whole spin-off uh-huh. inaitwa V.
Okay.
The V ama something like that. It's a crazy show.
I'm going to watch that. Jue hiyo scene enye uliko unajua eta ni nasa.
Yeah. Yeah. it's that nakwambia like hiyo show mpaka season 4 tumekuwa tukiteta cause apart from like hii episode ya the past week ya hii week is jahoche it was now back to that crazy shit where you don't know what's going to happen like that show is na violent napendanga
hizo vitu uncertain alafu suspense
it mocks ama superhero alafu yeah kuna place
I like that
like I think was season 1 kuna msuwaga na katia demi yake afka superhero kana pita superhero na pita mbio hivi msana bakira mikono za demi yeah I think that's how it starts. That's how it starts. Like in the first like 5 minutes.
Oh God.
Because the superheroes are assholes. They destroy so much. The
you boys. You're less man of Jakey.
So the boys, I love another thing I'm watching, of course, in House of Dragon.
Sijaanza.
Episode this week. Yeah. That was a Game of Thrones episode. Yeah. Damn, that was a good episode.
Oh, now watch Mavitu.
Yeah. It's crazy. The funny thing is, just balancing it out, what happened on Monday? On Monday, the reason nili watch mapema kabisa, because kitu li happeni, wife alikuwa ametoka hizo ma travels zake. Saka kuja asubuhi, afka mtuweka alikuwa kameacha sweater chuo. Love the two of them, because they are girls, they argue. So unajua asubuhi, nasikia wana argue, because anambia mtuweka umepoteza sweater, because umepoteza girl sweater. Na kamtuweka kwa zaizi, I left it in school. Mazaki kwa like, stop lying! So in the process nikaamuka, like, what the fuck is wrong with these two people? So vile waliishia job, sleep imepotea. So nikasawa, let me watch Game of Thrones and then go back to sleep. So that's how I ended up watching it. And it's
really picturing like, I'm picturing that argument.
Yes.
I'm missing people, right? I need to see people.
Inakuanga intense, mse.
Yeah. Oh, ilu, awu, agi, yani. Yota inoanega. Yeah. So it was that shit happened like in the morning. So that's how I ended up watching. So there's that. What am I listening to? Kesho. Okay. By the time I saw Nawochi, it's the same day. Common and Pitrock dropping.
Oh, you know.
Looking forward to that, yes.
Oh, for real?
The three songs in Meskez is quite interesting.
Three songs, nice.
Yeah.
And I'm excited.
It's just Kia Bado. Me nimekuwa too offline.
You check Boyoko li drop video.
Nani wo?
Within 17
hours. Not like us.
Yeah.
Yo, man.
How many millions?
Bruv, I think
you
make your Kendrick
come and make like 20.
Okay.
Yeah. Not like us, but they may go crazy. And then like Kendrick is such a petty motherfucker. I swear, when they say like leave short niggas alone, nijue hii.
Chill out.
Yeah.
Say imagine 44 million 6 days ago.
Okay, but that song has made me realize the way I'm not American. You're not like us.
Yeah.
They love it. That shit does nothing to me. Like
no way.
Nothing. Unajua ile
like.
No, I don't like
flaws. See, like
the flow and everything. I don't like it because me. The same reason I never used to fuck with E40 also a Bay Area wako na style yao it's popular but I can't fuck with it. I think that's why
there is the offbeat shit. Yeah kuna hiyo flow yake by the way kuna venye ilikuwa very
but
weird
but ni kupe homage to your Auckland so it's like now all the guys in Auckland fuck
like
with it.
That shit
reunited everyone in LA
Compton is outside
so it became like a global thing but sonically it's not
but the beat
was kind of cool though.
Yeah,
the beat was cool like in your flow ya Kendrick me and
just that the video has like too many Easter eggs yani ukiwa you're seeing something new every time.
Me funny enough as George you some of the nene watch
imagine by the it's a synonymous name do not fuck with short niggas like it's a problem. They will take you to the depths of hell. Wallahi I'm a drug Drake mbaya. Na kwanza this video dropped on the same day I think academics alikuwa ameandika well I guess we Kendrick fans you're going to enjoy not like us due for the rest of the year something like that and then the video dropped alafu si hapo mwisho ya hiyo nini kuna ka snippet yeah a new song
I think there's a new album
probably lazy kwa amepiga kelele wote
cuz academics wangu pia amekuwa unajua nowadays have been making dudes luya and they're not even luya so nimekuwa nikiita watu lam barasa so academics is a lam barasa fulani jo like ikikam to Drake like yeah. everything, like when Drake drops this, yeah,
he's like, oh my god, Drake is the greatest. So like, hey,
time Rick Ross akikatch hizo ma
nini the whooping,
yeah.
Because analamba yo rasa
ama kwa payroll wezi jua
hata kani payroll jua relax man sini kama umsaitwa mtahingunyi ila mtahingunyi amekuwa kilamba rasa
oh huyo ndio ule msaini nilimwambia nini
with all due respect shut the fuck up yeah because honestly yeah for real
the thing is let me just say this I was one of the people who was sort of like discouraging the young kids on cause niliona after the Tuesday win konaona nikawa na Orlando so I was one of those people who kept
watulie
and then sasa unaona msee you see hata kuambia watu watulie ni msee ana try to stop the whole movement like he needs to shut the fuck up
na alikuwa na bonga bonga ufala hapo si alikuwa anajaribu kueleza tisijui oh Ruto is from the great Nandi warriors msalikuja ka breakdown akasema if he really is the son of the king he should have been born in like
1896
eh like alikuja kampati ya history lesson
yeah you should check because mira yeme kwa kilamba rasa design nyingine kuna kitu pia aliandika jana I don't know what he wrote yesterday jana kaita at it's a Kikuyu uprising that shit was not a Kikuyu uprising like if you went to town there all tribes were there all religions were there all religions like even most people walikuwa shot the first respondents walikuwa Muslims so jibo like most people walikuwa kuzile ni nilikuwa pale Jamia Mosque yani hapo Jamia whatever like mall and next to the, behind the mosque, that thing had no religion had no tribe had no party had no for you to claim ati tunataka kupush gashago kwa historia yote watu wa mlima wako wana shida
una
watu wa mlima so kulikuwa na hiyo pumbavu
so that was one even me I had to apologize to the Gen Z's
man
like
it's keep been beautiful fight, to watch yeah, like saizi like the only bila is deaths that's when I feel like Ruto akitaka kujirudisha back to people's nini tuache pressure decrease ni IG akuwe fired alafu wa makara walidedisha wase
na bado to me I think he's going to have won and then tuanze kwenda mashinani sasa
my MPs are
yeah so nasema I invite all my nini wakwe compensated makara waishie jela I think he's going to win a lot of points. Now
abduction zish. Yo, kila mse ameshikwa at all. I release you were like. And I see kwezi ma compensation. Walikuwa nasema hapa is due for flooding 10K. Juizo ndo maujinga wana kujanga kusema. Tuwapatia taumbao. Please nyamazeni na mtulie. Si kila mtu amefurahi. Like, nah, wezi equate.
Atuwa ninizo shit.
Kwa sababu sahi, actually, like, the reason most of these people are being able to be buried ama kutoloa host. See, ni public participation like ni wasi wamekuwa wakichanga wenyewe kwa wenyewe so gava inafaa like I feel like almost that's the most immediate thing he needs to work on yes I'm do his stuff yes yeah it's cool but I think people are still looking at you know how many lives were lost that was unnecessary
yeah
like what are you going to do about that shit now
okay so yeah but you know only three what 331
so
stima zilipotea na nyaka rudi tukashtukia tukabaki tumeendelea so vilosemaga kama kawaida like subscribe hit the notification button tell a friend kazi ya 331 kusema ekonene
ekonene.